kusomesa
mugenda ne mugamba abantu oyo tayimba yekunkumula vaawo mulijjumiza nammu abalogo ne banzita mufiirwa omuntu bwe bw'obanga onsiimye ojjanga nga ndi wabbali ey'emmanju tonsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya tokayana ggwe bw'oba onjagala munnaakuliraanya akosebwa ene ensiwa eyabeera kuvadda ku jjajjata mu mukwata ebitabo era bwekiyo tekigenda kutuuka ku nsi lutambulako twegendereza nze mukwano gwange asinga yono gyetammanyidde ebizibu mbagala nnyo nammw abalala nembasituula kabbeerabira nkeera n'entabaala emiruka mbanoonyeza ebizimba emyoyo naye muteekayo nnyo omwoyo kanninde mumala okwetegeka kuba sisuubira bbaddiramu kyono siwakirinda olulala laba abatammanyi babuuza abaliraanyeewo ntyani baana battwayimba sirina nsonyi nja kweyanjulayo bawonyeteba abalimba olulala yenze semakulu ow'olugave eryamanyi nalyo nkyalirina eryabasudde baasangwawo mweyeritera obbangwira oyita mikwano gyonna nga lyagaani bw'oddayo bawenja obuuga omunda wandisanga yate ebirala tokkiriza nti nnootunula emikwano egiwangadde ennyo gyegyaba nkuseere kyewuunyisibwa naye nnaba emazayowo abantu byanfuna musajja atuzisa tuggwawo baana batta obulemu obudde kwafunya alabe ng'ali omu n'ebyekamuddemu ebyetuuyo asooka kino bwakwekwekerera waliiraliirako omunkukutu kyava kunnyula alabe ng'ovaawo awululenga abwebwena ate lyamugambako ndi okola ki ekintu ekyo kimazeewo abantu temunnaba mukyaziika nnyo ndaba nkuma abalinze entaana naye baakola bifuusa obusagwa nzeddako nnabanga mpakana nzikiriza abazaabanyoola akozesa kusaabira bafuulwa nsonga bangi balangwa byabuusanga nyazaakukuluma naye bw'afuna obulungi omuzira akisa munyazi yekusoonoobisiba laba ensiwa esigadde matongo siyimba baana battunanga ate mmanyi okulingiriza ennyo gye bujjako omulinde birango kubyenda bakisambye eddagala akukyayebwa olabanga asituka n'awerekeraku bangi okimanyanga nti obudde mu kulyako akatono kaakati kufuuse kusiiba amatabi negakweya obulevu nze nnali nanoonya abalimi munnange yeye yanoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma zerenzi gyankomaawo okumanya bw'oba ggwe baana batta okola ki mukkirize situdde mirembe kasita nnalimanga mwerolera mwalaba gwe nasaawa essagazi eyali alatta yaawulula basajja be bagenze bisakiro nze musajja wonkozimba emirerembe mugirinde endayira lwakuba nnyumyanga olugero kwe katalijiryolingamba wano waliddaweera essagazi nga bwe twalisanga okujja ogusiga okufuuka okusiko fenna tudde mwera okusaka omugezi alimu oba walala naye nnimire engatta enyoola seeyanguwa okugittaanye nnyo kubanga mulima mujjukanya amakungula ne gasukka obuzibu olima ne yayinga amaddu okujjako okufa okw'amangu bwe nninda kye mmanyi ng'empeera bwe siifa ndisaawa awalala musajja wommanyi nnyo akasimo okufa nkyogerako nga nkiddiŋŋana ndabye nkuma abafudde ebintu naye ate ne mumalwa nsonga bw'oba okuba musajja munnoolekamu nange sirituula ntende Nachivanja yende sebo lwembi Najunji chano kwa mwimwanyi Njagala kufuko kusiko Nganate mapo watu teka Kakenge na msimba kawago Mulibja jenji nieno kusaka Nangeleza sanga barara Sobora, tuko kufanda game utana Kanjini takateke densonga Kia wasenze tete tutudimirimbi Nengu kama ya yamba wiyambi Netuko makugate nimirotu wakugata Wasulwera sima yente singa kalange tijakalina Wera wansure nukwero Yemu nange na sulange chitemu Na yende mumaka nyingirirwa Kamfumbira liwokuru sugo Watuli mama wako wafuwaza Ngane magato twala wiyambi Nibyama kwa vifulo urugero Wakazi wakaru yari nao Chokaba na batu uzivu Noli mora bingo vayo Kama kungula negawa mumu nyago Kalinzi walifuke nanda Agalinzi geya piko mwinga Gasitu zigensa umu vero mnyago Gana tera kubuza wempise Gasimengu mugu yanga kwa mao Katibwe mbako jenzi jitwa kalimo Nginda mungo kukwate Na mata nimbulindo kuziba Giranzi sako tuko tutono Abaganda bagira norugero Mtikabaka tatana ye Agalinza aga ujo mnyama Unangi giga sakiriza Mbagikulaga vere maganzi Tegakaweba ujo mnyama Wanuzewe natiro munafu O munafu mbutu falia nyo Ndifune chisambwe chirara Ndendi mampolanga njimusa Awanafava linde wete Mulinjula mpulute mirimba Awanafava linde wete Mulinjula mpulute mirimba Bugango noli alisagazi Nefunyo lugendo kulima Lita mulifuke sagazi Omwana wana miyalonda ira Mugenyini lifuke dungu Ngawe twali sango kujia Wakamba iteba nyunyunta Ababuru wakumanya galima Betu watu mkuno nyabakuzi Manekwe nalima na yafana gana Webada no musimbio kwa vamu Nibagavani la mkukotu Abantu wabone kasere kochi Bambule seji banja chiramba Nasenga mkuru liye chirala Katiru wali kongo mundu Atomu pita genda kumatira Neko chivale mwadevi ayo Abara mbala wakeyo usunju Omulala kuliyo ukunja Aba mbala wakeyo usunju Omulala kuliyo ukunja Kaleba kule sawe njimiro Wovaone kufuko kusiko Webala wakususo kuzika Nevatuka wanonyatiza Nzena kakati mkukuruma Nekwena lima na yono mwenenya Na yeba uleba konsusa Kwa galuku lianga balima Ugangono kwa lio kusiko Nemfunyoru kendo kulima Chita mujifuke shivira Ngawe tuwa chisango kujia Utoke ute moko zimba Naruno runyo wako buganga Ukufeta wabaranga rumonde Mzenda limba za ketoke Kubana temirange sukusa Kevi kutambi somba tetwe Mbe unyo kwera vira Umutwe ya kuburu nyuru zivu Kwekata lijiri yoli ngamba Situla kanto voku kalira Mpozi kajitango mugafe Achuka tuetiri nginganga Ndi umula kasanka katono Kasanze keba kaze tutuma Ebirala mu birimbe luli, gentuntu fuse nsali lwe mulima ya chinanga sembe guya kweni nagarama mujanga ne muyambe emimu wendi bamfu mengi sambe kiralanga jinsa waje musimbe nsonyu zezangu era bubo muyala zoso saoli nyerwa nsonga ulanda nezisula obuntu n'obugunyu obulyango oli bubi kalimanzira nku wadde omulimu noonya ensigo ezitajja kuwumba kube nkuba oluba otyokukka ng'abaana kutukunja migongo gwe mukakaleebo nkusaba tandika okunoonya obusimu obunaasiga emmere n'esooka zino ennene zinaakoolanga tulyoke tulaba tonzira alijja n'atuyamba okusaka tonzira alijja n'atugamba okusaka tulyoke tumubuuza ensonga gye twalima gwe kyava eggwewo nimbye mutegedde abantu bwensulansula nkukkuluma manekibuddeko eyo ensonga ennimiro yafuuka ennimiro kati musaana kwegendereza omukwano gusingi mpaawo bw'olaba nga we mwali atugeya awo dduba ogiringa obaawo bw'oliremerawo ogw'embuyaga nabye nkuma abafudde ebintu n'abamu tebannatuggwa ku myoyo abalala balwadde bayiyi kyoka ennimiro y'okubugamba kansiigendeza ekimala naye bwe wali baawo ekintu njogedde kye mugamba omulala kati nasenguseeyo eggobero ne wensula sikyawoogerako nyingira kiro nga nsowera ne nkeera mu nkoko ng'akanyonyi mwebala abataddeyo ennyo omwoyo mwebala enaku nkaabirako bwe ntyo wensula nkukkuluma omuntu eyanoonya eddembe.